but I'm gonna try out here.
He got a zombie shaitan.
Keep
on the ball.
DJ
Mwanga.com. Dia 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 dia
dia dia dia dia dia dia dia dia dia.
Sina munae, meseji zake zanikata simu, sina mpango nae.
Kakuroga uyo, sina munae, mamia sipige simu, sina mpango nae.
Shobo na mapenzi, sitaki kusikia.
Yako kwa kezi na ujanja, bora ngazi kwa chia.
Wenzenu siwezi, nisha choka kulia.
Nijipoze na
bia. Bia, bia, bia nyama 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 bia.
Salitungi na mishikaki, alileta makuzi majuzi kati.
Majuzi kati,
eti baby tuchati. Nisha block number, shobo sitaki.
Shobo sitaki.
Daddy 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 ena. Kupeleke chana mizitaki tena. Bula nibagi zangu dairema. Ikeshe na mitungi na maganja wena. Daddy, daddy wena. Zile bongo movie movie masinema. Bula nibagi zangu dairema. Ikeshe na mitungi na maganja wena.
Real nice, real nice.
Shobo na mapenzi, sitaki kusikia.
Japo kwa kezi na ujanja, bora ngazi kwa chia.
Wenzenu siwezi, nisha choka kulia.
Acha nkeshe viwanja, nijipoze na bia.
Bia, bia, bia nyama bia. Bia, bia, bia nyama bia. Bia, bia, bia nyama bia. Bia, bia, bia nyama bia.
Kinikuta mabatani hata uje na tagi nimejipanga.
Hapa iko.
Leta leta za kishamba tunapindua meza iwe majanga.
Hapa iko.
Wamenipandisha shetani sana mwagama noti muje kudanga.
Hapa iko.
Tunakula bia, tunakula bia, tunakesha mida ya wanga.
Hapa iko.
Mixlizer.